iyadoo la wada ogyeyntii aan jarno goob sharci oo dowladda Yaasta ay tintii meydadka la kuduugo, sidaa dartee bulshada Yaaska Yaasta sidana meel iyo fadaayana si meydadkii oon isku guduugdan, taasoo dhibaato ka nagatihi meelo qaara caqabada dhiniga waddooyinka. Xaafadda waa beri oo ka mid ah xaafado magaalada Baydhabo, gaar ahaana waddooyinka shanta jida iyo markii hore ahaytii goob dadka la kuduugo, balse muddooyinkii dambe maamulka xaafadda ayaa bilaabeen ololo waddooyinka la kaabinayo si loo fududeeyo isdareerka dadkii iyo baabuurta, iyo bulshada la wadaagana in waddooyinkaas wali hadduu ku dambooyo halanka duugu korna walmeed ee. Guddoomiyaha xaafadda waa beri Aadan Ibraahim Cabdi oo digniy indirihi dadka shacabka ku duugo meydadka waddada shanta jida, maadaama meelasay hadda waddooyinka ku biyaan islamarkaana la ruujiyo ka asowka meydadka.
Way hoogne nabuurahaas oo shanta jidta bulshooyinta koonfur galbeed Soomaaliya geei galab waa dhimada ilaahin in nahares waylu faylaha lanka muslimnimada iska sheegow wali marko dan bulsho loku fiiri guud loku fiiri jibtatis e horna unku hadalne hatana geeka meeli kasuuna way fadaane bulshadii Baydhabo xaafado tumunka xaafadood meelba ka dhimadaan lanka dhimada shanta jida la sheenay shanta ji dadka la sheeno way siin ku codsadaan an oo guddoomiyaha xaafadda e intii oonay dabuurogi jitorti hakubahi jidki dhatisda way buwaa dadlika duugahay ge horoona dabuuro unan fiirini ini oonay jidki lanka dhatuusina way buwaahan waalida ka duugun walaala ka duugun dhalinyari ka duugun odiya ka duugun sagiira ka duugun ini oonay way buwaahan adaf una giriine unan fiirini ini ku wareejini jidki jidki unad wareejini oo una fiirini ini oonay danti guud lahawka dhon saameeyaas ilan waalidiintiisii oonay weelsii walaalshayn ka duuganaa ilan arkaan gewna jidka biyaanay bajaada mas furaana surinaayeen baabuurta saasi kadaalika lahawkaas miyadaas dadseenay daraadiya una jidkiin wareejinay hatana dadki saaska dib hadhamadi madi jidki dhahabiisatana laka duugahay wallandu qaadadowma e wal noogaltarni maamulka degmada madi uneena ka hadalow guddoomiyaha watiin afyay ka hadalow jidki sugaajintii dadtisda ka duuga lama dhimada ilka duugi jidkii meel unu karaabni waladka dadaalka duugi dadkii sugaayti may faraane si inka dhaqsa badan jidkii sugaayti dadkaas halku biyay haddii la ku biyay walma galdini maay dadna ku galdiniini salaaya sheegni way buu salaay tamadii aan laamadii jidkii biyaane sheegni in uu dabuuro ku wareegni yasiin dariilay in uu aan dhibaatayna dabuuro raasi laakiin jidkii dadis bulshidi uu man qadan lahayni oo uu ka unfeerni haddii dadka duugay samay geeray laga meel ka fikiri qodo un tan saadi ayli xiduugneerni eedan ma sin jilan kaasay ma kaduugna qaaday lanshi lankii atmeel lasay dadka duugi dadyeesii in ka dhaqsa badan wali gaasi aga fal giriye oo bilaay er amarnu waa gaba amarnu waa sansiini
Hassan Cabdi Cali oo kumidii odayaalka xaafadda Mubarak iyo waliba uu sunna ku hadalay dhibaatooyinka ku qabana meedadka la kuduugo waddooyinka soo na bulshada Baydhabo ku boori intii arintaasi roojiyan ah
may buu aha farumada leey miidka in may buu aha meelaha waddooyinka iyo linka tuugna may buu aha meel farumada isno may buu aha oo usulka bet galbaayo oo dadkii bulshada sida adduunka dumiga sheega kidu may buu waddo in may buu waddada oo aamka oo bati oo luwada ogiye in may buu aha oo gabuuroy xagaleeno oo may buu aha ya aragayna markan madoon aragna kulli darasana xaafadan dhow intee degna oo maalun walba ya qaboro lishana meel horta qaboro buuxisme wadidina xagaleen adama aragana qabra oo may baasa dugdoomiyashan oo feedan oo maalun hor inta soo koy may buu ay dad lug duugnay ari hadana may buu hortiisa hadana qabr kale oo lan lug duugay oo sagayra ya aragayn markan in may buu qofka muslimka ah oo badumade hormada leeya dhu hormeeyo meel oo soo may buu duugan jirna lug duugay fayla sharia islaamka saasa qabta markan may buu aan sheegana reer Baydhabo may buu maadaama uu diris ana may buu qaboorogi may buu aragayn maalun walba in may buu walanka hoob dhimade meeli markaas binaawlay la ka duugahay marka arintaasi may balaha ay ku waantay oo may baa meel xurmadeysan ay ka duugay oo qabuuray qabuuray meeli buusintay aniba may baa ku qosday maamulka iyo may baa bulshada dhamaantii inii meeli kale leen asteeyo oo may baa dadka la ku duugaa oo la wareejiyo qabuurana anti kale hadii waqtiga kale inii may baa la wareejiyo iyona may baa la xurmay
dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo dawladda hoose ee degmada Baydhabo ayaa lan ku baahantay loo qoyana qorshe markaasay lankaastay meelo gaar ah in la ku duugo meedadka dadka ka dhimada gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ka hareereysan si meelo lan ku saara in meelo wadooyinka ha galayaan dadka iyo iskugu duugdaan meydadka, taasoo markii dambena caqabad ka ah in isdareerka dadka iyo baabuurta.